leswi swa mavondzo la mutini swona swi dlayaka ma leswi swa mavondzo la mutini swona swi dlayaka ma leswi swa swicele la mutini swona swi dlayaka ma leswi swa mavondzo la mutini swona swi dlayaka ma loko swi nge endli ka swi endla loko swi nge lundzi ka swi lunga loko swi nge endli ka swi endla loko swi nge lundzi ka swi lunga loko swi nge endli ka swi endla loko swi nge lundzi ka swi lunga ni xavi homu ka malume mi kumile yiva va ni koma ni xavi homu ka malume mi kumile yiva va ni koma ni ake yindlu he malume mi kumile yiva va ni koma ni ake yindlu he malume mi kumile yiva va ni koma kasati ma valavula nte kasati ma kulume la n'we nte kasati ma valavula nte kasati ma kulume la n'we mi ku swi nge endli ka swi endla mi ku swi nge lunga ka swi lunga mi ku swi nge endli ka swi endla
Fire you, fire you, fire you.